Mwaramutse neza dususuruke ibiganiro dususuruke byose ubisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu gice cy'ibiganiro ahanditse umuziki. Adresse yacu kandi ni radioyacu@gmail.com naho Facebook VOA Radio Yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara ususurutse abawe.
Muraho neza ijwi rya Amerika. Nitwa Bahati Jackson, nkabamerereye I Kanombe. Ndasuhuza abasore dukorana I Kabuga, ndasuhuza sheri wanjye witwa Louise n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Ndabatura indirimbo yitwa Unyiyoborere ya Mastaji. Sawa, murakoze.
Bahati, na urakoze cyane.
Nabonye umwari mwiza ni Nyampinga abaruta bose ikibazumva mu mutima wanjye Jebazomba umunsi nk'uyu twe twari dutegereje nguyu wageze tubishyize kwabona nitubonana uko birushijeho ndabizi ko hari abo bitashimisha cyo mwisabiye mukobwa mwiza nukumbi ruhande ntuzambe kure ngendarahiye imbere y'abantu muri make njyewe unyiyoborere twahuza na mwanya mfite wo kukubabaza
Pepikari tega amatwi wumva ijambo rimba mama umutima wanjye kugukunda nibwo utwari kuku bahisha byo ni bindi bindi nayo mpamvu no gutandukana ntawe nagisha inama jya gufata umwanzuro wo gutera ivi nta n'umwe twari kumwe nta n'umwe nagishije inama ni nayo mpamvu kugukunda kwanjye zahora ubuziraherezo nzaba nk'aba bandi bavuga ngo nza gukunda kugeza ku rupfu uko bivuze ko nyuma y'urupfu ntihaba ubundi buzima batuza gukunda kuza muri njye ntusezeranyije imbere y'imana n'abantu kuza gukunda ubuziraherezo kuko you are the one on the million girl alone with the world yeah urumva mbere ukanikurikira ntawagusimbura umva amagambo anurukama anurutse ku mutima ntabwo ari byo gupinga sibyo kwigiririzaho nana nzagukunda nzagukunda bebe kora uko ubishatse ntushaka unyiyoborere 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 na mwanya mfite wo kukubabaza n'uwangiriyo nama kuri njye ntabwo twahuza na mwanya mfite wo kukubabaza unyiyoborere unyiyoborere na mwanya mfite wo kukubabaza n'uwangiriyo nama kuri njye ntabwo twahuza na mwanya mfite wo kukubabaza.
Step up, great God.
ikiganiro cy'umuziki dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Address radio yacu @gmail.com. Mubirigi Shaka yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati ndatashya mama na papa batuye mu murenge wa Gikomero, data wacu Uwimana Maximilien, mukuru wanje n'umugore we, abana twiganye muri Troncoma Ecole Secondaire de Gikomero, abo twiganye kuri Collège Don Bosco de Rushaki, abo twigana muri Kaminuza y'u Rwanda, by'umwihariko abo mu wa kane bose mu cyahoze ari SFB. Mubirigi Shaka arakomeza ati ndatashya abantu bose batuye mu murenge wa Gikomero, by'umwihariko abatuye Igasagara muri Rugwiza, abantu batuye Ibyumba harimo Papa Gahozo n'umugore we Jean Baptiste bamenyereye ku izina rya JB, umuvandimwe tubana bayisenge Levis, Six Bear umuhungu w'inshuti yanjye Hakorimana Philibert na Gakire Regis. Mubirigi Shaka ati mbatuye indirimbo Urukumbuzi ya Mani Martin.
Wa musozi
Ijwi rya Amerika turasusuruka. Address radio yacu @gmail.com. Facebook VOA radio yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse inshuti n'abavandimwe.
Hello? Bite?
Ni byiza. Wowe se bite?
Yes.
Eh, urashaka gusuhuza? Buretse. Umva, vuga uko witwa. Nahuri, noneho usuhuza abantu.
Nitwa Kamikazi.
Yego.
Nika Alpha.
Alpha ni hehe Kamikazi?
Eh?
Alpha ni hehe?
Kanombe.
Yee, komeza.
Nabanza indimbo ya Master G. Yitwa Ndagukunda. Ishimishe mama na papa na familia yanjye.
Kamikazi wiga mu wakangahe?
Niga mu wa gatatu.
Yee, uriga neza ugatsinda?
Eh.
Yee, komera.
Eh.
Ni Master G kuva mu moto leko na reza beat WhatsApp
ndagukundura bizi sinabirota 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 ndagukundura bizi sinabirota 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 umwari nibuka ubwo duheru Magambo yuju, rukundo twavuganye, natekere
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Facebook VOA Radio yacu, address email radio yacu @gmail.com. Duhe numero yawe ya telefone tuzaguhamagare ususurutse abukunda.
Nika mukesimana Corodina abandi kanonda. Aba sabindi bimbo yizuka ni wowe ya masitaji. Urayitse urasiri wanje yizuka akim. Aso zana papa na mama pinya rugo. Sawamu na kose.
Ye na urakoze.
Ego mugire bihe byiza.
Yego na umunsi mwiza. Amerika turasusuruka dususuruke zose uzisange ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu gice cy'ibiganiro ahanditse umuziki naho dususuruke Facebook ni Radio Yacu VOA. Dushoreje ku butumwa bwa Nsengi Yumva Gedeon wo mu karere ka Gasabo I Kigali mu Rwanda. Yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati ndasuhuza umudamu wanje uwamahoro Christine n'umwana wanje Izere Baraka Toussaint. Ndabatura indirimbo yitwa kwiturira mu rukundo rwawe. Nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane rwose mugire icyene nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama. Ngiye rero twiturire mu rukundo rwawe ibasosurutse.
Oh, no.